wanjital hakki loy sukalo ndoy gaccano mosariya nangata ne no maymuna goze kitotodo faminiri
le dostrument de minere
hilule suka debbo mo wada e duubi sappo e jeetati na notara de lawulgo ga hakkiti demo e sarobe makko na be der juude mu en o tawa no rafudo to nago labi kite leedi non denne neddo fu wadi dum no dukkirte lawul kite cingangul hitane ujunere e keme jenay e la soje tati etati duubi didi fa yaade duubi jenay e lebbi kasumun jom dukete neddo fu hakkiti suka debbo mo wadai duubi sappo e jeetati e sarobe mu yarimu resitogo gan nawtorade mu na gan no hidim no firete lawul kite gol wobbe be bawa nati baade dindida suka on sei joba goddo yaha haldo sarobe suka on gan kebam na watta suka on ade yare wuro goddo gaddo iri majju no jukkirte lawol gotol gol gan sottinimu yari togon gan yenude e makko
dume sariya taji do diwtobe sukalo ndo ben
neddo fu moderne nokuje hanu tilberi e difa nokuje tawrade rafi kecoron hakkilu fukirmu juti suka debbo de heama kaso warede woni do amma misali gorko hakkito suka debbo mo wada e duubi sappo e jeetati dillida e hemakko yaha dewla wam gere sarobe be anda sei wakati o sawi urimi den sarobe be andoita to woni de sarobe be jafaneke gorko on gorko on wala ko jukkirte amma ko buri bonde woni hakkita suka debbo mo wada e duubi sappo e jeetati e sarobe mu watto wam der labi jeun de irineddo o hebama kaso duubi woranja nangati
dende cukale del hakkilo mum wonjitama moy tokkiti tokkita on
les parents peuvent engager la
sarobe mum no bawi jari filla kakkitol makko gol yeso cuudi kite procureur de nani fotay hedo goddo kan he hore mum no wawi yami suudu kite no kure den yewtuno filla on fa jomun dukke
sans le procureur peut poursuivre.